Mana wanje nagukunze uri kure kuko warumbye mu bisezerano nagukuye mu mahanga babaye wambaye igitutsi no gusuzugurwa none ukomejwe no gukiranuka ukurusha ineza ndakwiyegereje ninje mana isi yumvira naragukunze shira agahinda ninje mana ivuga bikaba agahato kaza kuba kure zakurimba goza
Hafi,
kumeweyo